kudigi ni kuseti kwa kiti na daini kudigi usikie fiti na takadoba zangu zizoze kainjili nizoze mara moja nizoze mara mbili ai na wapua ni wavue kanchiri wapua kujafom kwa medungi ya mamini mpua kona tatu mpua na mpini mpua na manati mpua wa mjini wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidigida kolabo anisawa kukami na baki na waosha wengine doba zao ziko chini kama carpet wengine na wapeleka na rada mapuppet luku diripa ilikuja na jacket juu ya maduya ni shama na sachet na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukufin maze usikie dizi na dai ni kuchiu ni kubloka big g na dai tu relax tu kidishi minji na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukufin maze usikie dizi na dai ni kuchiu ni kubloka big g na dai tu relax tu kidishi minji Takudigi tu viviti kwa kiti Takudigi tu viviti kwa kiti Takudigi tu viviti Takudigi tu viviti Takudigi tu viviti kwa kiti
Girl, me love the way your body call me so nice Girl, you make a bad man feel alright That is why me wanna give you all my life
In the morning
Girl, me, I love you in the morning,
in the morning.
Same time, baby, me, I'm running Call me anytime that you want me Now you want me
Pum 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 Mina ipiga mijeledi Ni kudigi fiti Ni cheze nezo jegi Uneza kucha home my lady For you ni shadai Yani sosa na kuketi I'm poor mechibeba Ela kama candy Mpoa neza pigisha malap ma weekend Ani niko on Izingwai na kuseti Venye niko ganju na shiki wa kibeti Walai
Nadai ni kudigi Usikie fiti Nadai kukupin Maze usikie vivi Nadai ni kuchiu ni kubloka Big G nadai tu Relax to kidishi, minji na dai ni kubigi Usikie fiti na dai kukupin Mazi usikie vizi na dai ni kuchiu ni kubloka Biji na dai to relax to kidishi, minji Ban, super aliban Super akikupa basi cheza na githa Mimi siko sawa nimejawa na kicha Nimekuja kama nyota sasa nimenga Shikisha, mureo akikupa basi buda pitisha Mishandle, dismantle, lights, camera, action